Ngoja Mungu aje kutosa
fiti na nana sigeuze changamoto maneno mwachia mina nana dawa ya moto ni moto oh nana na
wako wanasema konde atapotea
konde atapotea
nembe kati ya gia chombo hiyo inabebea
chombo mimi
nakula kwa jasho oh oh nipatacho naridhika nasubiri kesho oh oh zamu yangu itafika Nenda wambie wambie
I need to it Hapa nilipo kesho ya msijui
Wenzako wanakuchukia Tena wamepanga kukubania Istoshe wao ni matajiri Usijari wetu mia tu wakili
Sinaga sifa za kujisifu najua Kila kukicha kwa Mungu naomba dua Aso nazidisha ili nizidi tusua Wakinifunika kesho nitawafunua
Tena wambie Mchanga hauzikwi Unaubadilisha makazi Uwezi zibariziki Bure utaji
nakula kwa jasho oh oh, Nipatacho naridhika Nasubiri kesho oh oh, Zamu yangu itafika Nenda wambie
Tungi mbaya Yule dada ananga malaya Ataishia pabaya
Hainishtui Hapa nilipo kisho ya musijui
Ina Ina Ina
The mix killer
Ina uma Ila tabidi wazoe Ina uma Ila tabidi wazoe
Wakimwana dodo na chopa
Ina uma Ila tabidi wazoe
Wizi konde gengu wana tuogopa
Na uma Ila tabidi wazoe
Oh my god, it's better
Anta Kwako mwalimu Kashasha